chill, ladies and gentlemen. Their club anthems. Beat to beat, back to back, to back. It's Mixed Empire. DJs, take over your stereos.
I say, Kula Vako. I say, Kula Vako.
Oh my God, he's back.
Vako.
The dome himself, DJ Joe.
I say,
Chunkin' Boy.
Kula Vako. I say, Kula Vako. Kula Vako. Nani juzi tu nimekuwa usiku sako. Nika ku spot na wenzako. Wajana na wao, lakini we. Si umebeba sio vako. Nani kama sio zako. 07 gani mami, niko ndani mami na. Yani na. Nani mgani, back to you. Natupa macho hapa kule. Mi uchafo meza, ambia waiter apanguze. Ni kujoin, vile unakafiki kwa kiki. Na ujue, niko na keys to the city. Ni ukweli, siko maji, siko tips. I say, Kula Vako.
Did you feel that?
Vako. I say, Kula Vako. I say, Kula Vako. Kula Vako.
Mumunya panganga, punguza umama. Vako za kiproche za chini ya waba. Inonekana itabidi tuwa onyeshe. Sisi ndio kusema microphone test. This is a master hammy. Zimenishika yo.
New position, Nike Zima, washa Buddha chesana nari, yati, Buddha chesana nari, Nike Zima, washa Buddha chesana nari, yati, Buddha chesana nari.
Rada ni gani, tuingie ndani, tu misibane minajua uko honi, janta ni janta jodondo inamata, ganja famane wale wajata.
Twitter and Instagram at DJ Josh the Champion Boy.
Beep beep, you got the keys to my jeep. This is because and I'm rainbow in a stick shift. Ignition, baby, full speed. Skid, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka.
Busy, blase. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukiseki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard
me shungi be full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kakukuninde,
Josh.
Mix.
Kakukuninde. Kakukuninde.
Pamba ina bamba nga kamfuko kakiwa na do. Jaba ina kamta mdoba zikiwa kwa form. Pamba ina bamba nga kamfuko. Pamba ina bamba nga kamfuko kakiwa na do. Jaba ina kamata madoba zikiwa kwa form. Tepi ina bamba nga manoma zikiwa kwa flow. Reggae ina kamata warazi wakiwa mandom. Weka don't disturb kwa mlango. Mili mili ya wawili wawili kwa tango. Sedi yangu ya left, watu wako right angle. Mateso ni ya beberu, mateso ni ya mama kambo. Kide mtukuzepa jumambanga wako area. Kafyu ina kati ya sherehe na mamorio. Kesho ni weekendi tunashikisha kisheria. Kila mtu bewa pombe kacha njo ya polio na nyende sana.
Donjo, Sirena Donjo, Donjo, Wawani Villa Sirena Donjo, Donjo, Sirena Donjo, Donjo, Wawani Villa Sirena Donjo,
Sila la 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 bom bom shile. Pede na lala sana mbona na delay. Kwani hajui femini kona form today. Nime pull up na mambogi zaka sana za kile. Lakini mbogi moja jarudi home na mkia. Mbogi ngine jarudi na stories za kusikia. Kwani jana kulienda jemi siwezi kwambia. Mini kikari mizinga si watu hukaribia. Nishere tunakula kauna do kula vako. Rotejo miungo janganganya noma kwa sako. Before nifike mwiki mushi kama njipa santo.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na dua. Mimi kani vajonya nua. Kani sape na
fwa.
Gali wagwe, gali wango. Mutolo mojo bunji wade sedilango. Gali wagwe, gali wagwe. Gali wango.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na dua. Mimi kani vajonya nua. Kani sape na fwa.
Calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi serious. Tumwa narudi bila to be a findi. Like BSD. Hiyo ni petroli ya machine. Bless my room kana zizi. Ni anike hii mattress kama wiki.
Ban ban Ibra city shash. Chain chain Mali end around, kitu safi toka south. Rasta man, what a guan, G. Na wadigida, waroro wakitikita.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya nua. Kani sape na fua.
Don't go, I'm kujain. Let us on my number, I'm vutain. Gama ni nyama, I'm wekain. Unafanya ni nabaki, I'm zibain.
DJs, grab your pen and papers. Relax and take notes. It's the baddest. The dawn himself, DJ Josh, the champion boy.
Don't go, I'm kujain. Let us on my number, I'm vutain. Kama ni nyama amuwe kain. Unafanya ni nabaki amzibai.
Ase tonight we are dunda.
Dunai.
Ase magialu ya dunda.
Dunai.
Ase tonight.
Tonight we are dundai.
Today.
Dunai.
Ase tonight we are dunda.
Dunai.
Ase magialu ya dunda.
Dunai.
Ase tonight.
Tonight we are dundai.
Oh yeah.
Dunai.
Kaganya ma uwe dunga.
Dunai.
Sato magitha, nimeingia club hivi. Na kuna dema na cup easy. Kwa phone ikana itakab easy. Kwani mama, What's up bana? Nikamshona itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, now let a bill happen. Akadai kwani you think I don't do you. You can tell my friend who nyima do. Izo ni rumors ma, wachia gazeti. Where kwa ni kunywa inka baby. Tonight I'm with my new car baby. This la lays my life. Dunda.
Yo, I got a short story to tell you today, so listen to this. Pay attention.
Yeah.
It's different.
Okay. I wake up in the morning fast, me got to wash me face. Got a meeting with a girl who be coming to me place. Give thanks to the most high and so me say the grace. Then afterwards me dress up and get ready for me date. Painting fine, she be running to me mind. And she told me she gon' pull up to my crib around 9. If girl them say that, then me take it as a sign that she want to get done after sipping on some wine. Already sent fare, she got transport money. Now I'm just waiting cause she told me she was coming. But it was getting late, so me try to call her phone and ask her what time she was getting in me zone. And just for my tone, Nick, I drew a alcohol. I can say my,
sorry, Callie, I don't think I finna quorum.
Blood clot, girl, then, who you trying to quorum? Send me back me money right now, we are done. She just hit me fair, and she no care. Now I'm just there, sitting on a chair. And I swear I vowed not to ever send cash. Cause the money that I sent her, I never got it back. But after some time, me decide to call me book up. Girl named Cindy, but she told me she was caught up. But she later promised she gon' pull up by noon. As soon as she was done making her in a saloon. Exciting after the disappointment. Jaja sent me blessing and me feeling so anointed. But to get paid and I boom boom nice. But little did I know that me gon' pay the price. Me iPhone 3, me the city on the screen. And she said, but you can't send me to this one. You told her use your money when you get paid with refund. But she said,
Josh,
wa bebe, skilo, wa bebe waskia.
Josh, Josh,
wa bebe, skilo, wa bebe waskia.
Josh, Josh,
wa bebe, skilo, wa bebe waskia. Wa bebe, siji bebe, demi yangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete, amejibeba, usimuweke. Niko isko mabiz na manjege wako ona. Mejibeba ako fine, sura nzuri ya mevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai, ukiimwaga sikia fine. Kazi safi inadayo, toto wili tunadai. Njoki nduta na wamai, kwa nini uko fine. Jangreto walai, uko maji high dine. Takukata walai, tunawabeba walai. Ngoma mbili zinadai, nikimada sema high. Kwa vuva na rai, hey. Wa bebe, skilo, wa bebe waskia. 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 That girl, she a bad and she know. Cheki vila meni marda shiro. Like a snake body girl ya shigo. Dogo dogo baby kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor kwanza ibiti kikonga. No life fine girl umeni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere mindo donda. Wacha kubonda tunawatoka. Wana choka. Wana baki waki slim waki konda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vupa tunagwash na bireza. Big chill for the club.
Get a condom for your ears. Cause this mixtape shoots like syphilis. It's DJ Yush, the wickedest.
Nikangale au shashamane. Aka kanguna nikamale au maremare. Nikamale au maremare. Aka kanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Mami we ni mali siyo maremare. Ndani ya dera kama msumare. Nikona wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi ni shamare. Mabela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stela ndokwela. Ngoma kapela, kani mbosho kwa hela, kunyeshe umbrella.
Nyeke mon,
shafashi na mbosho.
Nyeke mon,
yendete kigosho.
Nyeke mon,
karedi yoga shoro.
Nyeke mon, nyeke mon.
Aka kanguna nikamali au mare mare. Nikamali au mare mare. Aka kanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Aka kanguna nikamali au mare mare. Nikamali au mare mare.
I need an ambulance, I need a girl them. When they get up on the anthem, need me a doctor to come on the floor. But this girl a killer, she murder, she raw. No woman, no bad thing, we said that before. I'm high and you're high, but we want some more. Me hands on your waist and my stick on your drum. Teach me,
just you can't stop. I'm going to the ambulance. Que son damo que nada más bambolas. Que coño supones que bambolas. Hangi kikisha, tena di big di big.
Come, I'm too back and get in line. Don't you, buddy?
turn left. Come on, come on, coupe, ni coupe. Gengue turn left, left, left. Come baby, come ni coupe, gengue turn left. Ooh baby, gengue turn left. Come on, come on, coupe, ni coupe. Gengue turn left, left, left.
Pe kabaru wa hua.
Nimeanza binomana wakileta bifi na baki wametapaka hataka wanatupa buti na mangolova min kona kabune sasa piti kibounce blena ni bamba ma niko na mitungi na maganji na maganda ma mandama doto andamanishe baka kwenye ba niko na kakitu na niwasha ni kami ni ta ona za plus ni six zoe shi aga kat kini za mapain mara moja kama better plan better than that you want better than the red is honey lopas kwenye bitch nani kama kama
playing all the hits that your girlfriend wants to hear. It's DJ Josh. Truly got the skills. DJ Josh. Turn it up. Turn it up.
DJ Josh.
You man. Oh my god. He's back. He's back.
Basi meanza vinomana wakileta bifi na baki wametapaka hataka wanatupa buti na mangolova min kona kabune
nakapiyoka matogora
anasa piti kibounce blena ni bamba ma niko na mitungi na maganji na maganda ma mandama doto andamanishe baka kwenye ba niko na kakitu na niwasha ni kami ni ta onasa plus ni six zoe shi aga kat kili za mapain mara moja kama better plan better than that you want better than the red is honey lupa kwenye bitch nani kama kama kani ma Damu kama kandila, ni damu kama kandila, ni damu kama kandila, neka kila banani nyonye kama kandila. Damu kama kandila, ni damu kama kandila, ni damu kama kandila, neka kila banani nyonye kama kandila. Baby uko lirikali fit kama iyo skatu meva, almia kama mpins kwanza kama biti kapuka, biti kwa DNA tabiri umebanjuka, haita biti.
Alejandro, tunajua wewe ni ndoto. Nikicheki hizo photo zako zinanipea mandoto. Toto noti unanichanganya na uta usiku ukinifanyaga
fanyanga
yeye ukinikanyaga utanipenda cowboy la makaranga
Señor Alejandro you have a visitor
it's not a flag
amekambi langota na nyonginyo
nimekambi langota na nyonginyo
basi sawa tukandane tumizane tufinyane niko na first aid kit iko na funnel
notes zangu ziko KBC channel
Foto moto
Konko
Yeah
Mavo on the beat
Siski 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 Niliam
kichwa ni muache siski. Kamote, kamote, kamote. Painting ameniseti kamote. Mbele ya watu ni mpole, very calm, lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Dodge sahani, dodge hepa, dodge vikombe, dodge mboch, ita masoja. Painting anataka kuniua, aki baby utaniua.
Sitali,
babes upunguze kisirani. Siski. Kamote, kamote, kamote. Painting ameniseti kamote. Manzi yangu ye ni boxer, anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka, ye ni kichwa ngu. Manzi yako anakaga mpole.
Usidhani mini cheki. Baby face isi tuingise.
Apeka devu kazuri joka kofero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi mendata kapedo. Dem ni kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu kanga. Ngemeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Sherehe ni meja tumekujadi na town. Sherehe ni meja tumekujadi kujadi. Sereni me, sereni, sereni kujadi na tamu. Sereni me, kujadi na tamu. Tulibeba meja yule alifanya babu. Uzi ndorende tunarogadi wakamba. Ole kitanda, ole, ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama vya dandruff. Kingfisher na picha ashanga piga lava. Snap, snap, sana deku jipo nyo. Yeah, hey, demu kika na.
Kika demu kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo sezi mendata kapedo. Demu ni kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu kanga. Ngemeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Pesa sabuni ya roi nafanya nini kamu. Wash na wekia minyo na kata maji kino. Mapenzi mwanga dingonyo kirudi kwa shimo. Luku ni fly dingoy na piga simple stivona. Nuwa sijali sijali go na chali. Neza pita na wewe bila tata fadhali. Daily niko majani.
Kika demu kazuri joka kofero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda tukapeno. Demu kafupi kuna penda magendo. Goma ni kalu kusuma kutu kanga. Ngemeba kisham kukilele na nderemo. Kisham kukilele na nderemo.
Alexis on the beat. Kamoyo kangu wakachoyo. Kile kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo. Nataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule matapata tabu sana. Macho mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu. Tunapenda na kikwetu. Akaka moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akaka moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na.
Nijipe.
Mimweza kuna wezaka kupenda sikatai. Kwei ndoshazama usinipige kipapai. Yapo kwako shaboga moyo usiulahai. Kwa hii ndo shakwama unachotaka sikatai. Najua bado amini haya yamekuwa. Acha siamini. Si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tuna tunapendana kivyetu. Nataka kufa, bonaka sijielewi. Bonaka nataka kufa, bonaka sijielewi. Sijielewi. Nige kubwa nipe na ndogogo, changa muka usiwe gogogo. Zikipanda na kuwa mbogogo, sikawi kuzua zogogo. Azilata inavyonata inanikata usili mwage mwage wana gambe. Monaka nataka kufa, monaka sijielewi. Monaka nataka kufa, monaka sijielewi.
Make your speakers tremble like an earthquake. It's DJ Josh, the champion boy.
Have you do the control last year? Back a wall up on the wall last year. You have to do the control. Step. No flat elegant.
Manzela wewe. Friend Rick.
Vicky.
Have you step? Yeah. Do the control. Yeah. Wall up on the wall last year. You have to do the control last year. When you touch on the land, I wall up. Step. If we do the controller still, but I wanna fight a wall still.
Bam tiki tagal, ukitingisha. Bam tiki tagal, ukit. Bam tiki tagal, ukitingisha. Take it down, girl, ukidig it down. Bam tiki tagal, ukitingisha. Take it down, girl, ukidig it down. Pick it up, girl, ukitingisha. Bring it up, controller. Kila mtu dance. Kila mtu hapa ndani basi dance. Kila mtu dance. Usiogope, usitense. Shake your body body. Shake your body body. Shake your body body. Den den den. Shake your body body. Shake your body body. Shake your body body. Den den den.
I'm in the step. If you do the controller step. Back a wall up front a wall a step. If you do the controller step. When you dance on the land at a wall a step. If you do the controller step. Back a wall up front a wall a step. If you do the controller step. When you dance on the land at a wall a step.
Pinduruka, pinduruka, pinduruka ma. Pinduruka, pinduruka, pinduruka. Sema pinduruka, pinduruka, pinduruka ma. Pinduruka, pinduruka, pinduruka. Ewe them, nite tu papi tu. Daddy, daddy, ama mami tu. Kiweza busu kwenye shingo. Dunda, dunda kwa maringo. Pinduruka, pinduruka, pinduruka ma. Pinduruka, pinduruka, pinduruka. Kamba kata. Na kupiga bako sema kata ta.
Yeah.
Tell your body good on it, I'm mad me. Hey, thick mommy, back it up, bam me. Hey, this something so tight, it a grab me. Hey, anything mess, I you do it gladly.
New penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda.
Mingi na niagoro, alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macheza kondo, gochongo. Lame mboko, mbaka usogo. Dema kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na dundosa. Pale down, kudundosa.
Venye wejibeba nga miudai, miudai. Miupenda na penda chako. Venye uicheza nga miudai, miudai. Miupenda na penda figure fire na ni dangerous. Miudai. Mew die, mew penda na penda. Fanya na feel to my future. And mew die, mew die, mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda.
stress. No man can stress. Hey, man tell the truth, man don't lie. Wezi kutembelea kiatu changu akikufai. Hey, kila mmoja anapenda kufurahi. I take care myself, I'm doing fine. Nataka kuishi milele, I don't wanna die. Smoke cigarette, drinks to refresh mine. Waiter, 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 ongeze another round. Waiter, 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 nataka another round. Waiter, 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 ongeze another round. Waiter, waiter, waiter.
Jama jo ume dedi ama tu ume bleki. Na ume noki wendi ama pia na beki. Saa, goja nianze kata keki. Na, wen kaka bambe jujo hauna class. Minko na mane nipate kwa ba. Cheki ni fane umevaka mafiachi. Fiatu madare badae ni fane.
Iki ni nasikia kukata kaki. Nasikia kukata bado peki. Mime pedira umoja anisiki. Hiri, we mrazi kwa ting ting. Eni diva na nakatika na chum. Ringi kiro mawe kichu.
Na baki ndani kwa ndani.
Hey, tuna step na T na kam. Tuna left na fia na kam. Gonga sana tia itakam. Na ataki kuja busta kisabe. Gonga, gonga, gonga tuki gonga. Nyonyi bongi nyonyu ki gonga. Gonga, gonga, sopo jani piandom. Kambia fande mbele tuki songa.
Yo,
Karuchi, my friend.
Take away the pen. Hello?
What?
Hello?
Hello, it's me again,
George, the champion.
Take away
boy.
The pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, imetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukireta, so unawekwa kando. Ana maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae,
oai, oai.
Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kuzuia mvua, wacha inyeshe. Sema nao,
oai.
What they say,
oai.
Utawawa bure, sijalala. Nimeficha tu makucha. Huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachiwa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
kama ni mnazi katika.
Leo
kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
na kama ni mnazi katika.
Kama buchi limechanika. Spika zina kita mbona pata chimbika leo. Yeah yeah. Mama sita, take a picture. Tunakikisha leo, leo. 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 Leo.
Hey, maweke warete mpira kati. Nimeondoka kidogo tu vagaranti. Niko online, nataka kuchati. I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari. Cheza mbari, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari. Chumbi paka kwenye chai, hii ya leo kari. Mebugi step, webu checki checki. If I'm not mistaken, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget. Hakuna kukupeti peti. Ana maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema na
George Keys.
Lakini mafo, spendi chakata lakini even. Kama una job so kama ublo. T-Dot, kasa bunyan boy. Na link back, missy talk too much.
Nani sa forget.
Missing smooth kama wale my boy, but don't rush. Missy juku bembeleza kasa buni na teleza kuteleza. Si kwangu kwa neke nguka kwa ibi.
Nani
ki sliding.
Nani sa forget, nani affair.
My chest, venye tuma demo wako on my case. Akiharu unani bamba, minataka uni arrest. Unikunyoka crest, uniteke juu ya desk. Cheza chini, mistaki kukue na audience. Ni suffocate, uni marine toy.
Nadai chuma fulani, itani suffocate. Na mshuata, mimi nitamarkate.
Kenyan boy.
Yani toto kiboko, yani toto kiboko,
yani toto kiboko. Napenda vile unavodunda, ukitembea unafanya ni kutake take. Kweli mola kakugumba, unateketea vile kulit lazima nkukate. Sijui ka unakopi, yamini nani mitaani boni ita OG. Unataka vipi ya toti, iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Najise na voli kidi likidi. Kana komba nefanya kana digidi digidi. Chikidi chikidi ya na digidi digidi. Mashode mengine sayi ni tibi tibi tibi.
Toto kibogo. Kibogo. Uyu toto kibogo. Kibogo. Yani kibogo. Sijamuona kama ye ye ye. Yani kibogo. Sijamuona kama ye ye ye. Yani kibogo. Sijamuona kama ye ye. Sijamuona kama yeah, yeah, yeah. yani kiboko. Itadunga suti na tai, nimfate nimnongoneze. Mwambie yendo na dai, ananipa mima wenge. Toto laki nai, robari. Uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbwane sopari. Akinipa sika tai minakwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigirigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima, pakalfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigirigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima, pakalfajiri. Mtoto high class. Lele singa singa kimanga. Yani working class. Bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class. Lele singa singa kimanga.
Tabia za dunia. Bam, 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 bam.